Rumba imetamba, sauti zoni na dieri ya kumechacha. Karibu ni kwenye extravaganza, benzoli alipofika, alikunika.
DJ Big Ben.
Wakaja na madrama, sinema zetu ni telenovela, eh. Wakasunda mizinga, hawakujua situko mavela, yeah. Wakaita polisi, kumbe polisi pia ni shabiki, yeah. Wakatupata na dishi mezani.
Rumba imetamba, sauti zoni na dieri ya kumechacha.
Kila kona yoyo,
kwenye extravaganza na mbili alipofika, alifunika.
Walifunga milango, wakatupata tuko ndani nao. Wakaita makanjo, kumbe ni sisi huwalipa salo wa kwao. Wakazima mitambo, shabiki wakabaki kwenye denzo. Na iwe buzu kwao, tunaongoza wanafuata nyajo.
DJ Big Ben.
Tushazama kwa dini nyele za kifarasi, lakini sini moto ya makasi, risasi mwendo kasi, na ndiye ni msi wa chwena bo.
Rumba imetamba, sauti zoni na dieri ya kumechacha. Karibu ni kwenye extravaganza, kaskazi walipofika walifunika.
Wakaenda kusini, wakajipata wako kaskazini, yeah. Wakaja na magigi, lakini situkaja na mziki, yeah. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Hata wazime tatu tazidi kupate. Oh, oh, oh.
Follow yeah, Big yeah, Ben yeah. Kenya, DJ Big Ben.
Na wakia kisha,
tunapisha.
Na wakifunika,
tunafunua.
Na wakianika,
tunandua.
Na wakisafisha,
a baby face and my heart was twingle.
DJ Big Ben.
I need a virgin in the street who will understand everything I speak, and she know how to treat like a doctor on the bed when I'm sick. The one that she don't care side cheek, she don't touch my phone even when I fall asleep. Yeah, humble and sweet, and she can smile even when I cheat. That's the type of the girl that I want.
Can you be, can you be, can you be,
be my girlfriend?
Can you be, can you be, can you be,
be my girlfriend?
Can you be, can you be, can you be,
be my girlfriend?
DJ Big Ben.
Can you be,
can you be,
can you be,
be
my girlfriend?
I don't need a boy, I need a man. Somebody who gon' love me and understand.
Somebody who gon' hold me down.
Who ain't messing around.
Ain't got to be spending the money on me.
You tell me that I'm beautiful instead of emotional.
Be clear, be there right up.
always count on me. Never checking your phone. Always there when you call. By your side is without.
DJ Big Ben.
Can you be? Can you be? Can you be? Be my boyfriend. Can you be? Can you be? Can you be? Be my boyfriend. Can you be? Can you be? Can you be? Be my boyfriend. Can you be? Can you be? Can you be? Be my boyfriend.
Take you to Alaska, Jamaica is after. Don't need your shoes.
sharp and your love for the boxer. On the Gucci Gucci, yeah, yeah, yeah. I be your lover and your fire. Say nobody come in when this fire.
I baby, never take you out.
Baby, sans toi je perdrais.
Donne-moi raison.
Je serais comme un corps sans mot t'aimer. Qu'importe les hommes. Chérie, t'auras toute mon affection. Je t'aime sans me retenir. Ma place est auprès de toi.
Ne t'inquiète pas, mon amour, on va vivre tous les jours comme la dernière fois. Mon animal, un ami, sans toi, comme inséparable.
Depuis que tu es à moi, Kajwa. Nanazo Kajwa, bando kumayanga. Nanazo Kajwa, Kajwa.
Ni ya 4x4 zile vitu unafanya home sitaziongea mikutione manze no longer sikiwe ukiyango kialoto usiende kutangaza it's not the secret nimeshindwa kunyamaza I think I'm addicted sasa nacheza defense heavy burden is my weakness nimeshindwa kukuachilia I think I'm addicted sasa nacheza defense. Every word is my witness. Nimeshindwa kukuachilia wewe. Oh my, nime overdose. Oh my, how many jars of mapenzi. Oh my, nime overdose. Oh my, how many jars of mapenzi.
Follow up Big Ben Kenya, DJ Big Ben.
Sije ukaniweka, wacha nionje sahi, wacha nionje tena. Hizi ni dawa za kulei. Wakuzi amepata master. Somebody put it down like you, yeah, yeah. Yes, go baba kitanda. When you put it down, I think I'm addicted. Sasa nacheza defense. Heavy burn is my witness. Nimeshindwa kukuachilia.
So let me put a ring on your finger. I know you love me and I love you too, baby. Me say prive, bang, I'm loving your writing. Janja na kita kikingi simga. God just know that it's nothing. That I am a penzi, the trusting woman, woman, woman. She be my woman, woman, woman. Sing, sing along my name, baby, yeah. true love do exist. And that's what I'm getting from my queen. And I know they gonna say story. This time we're gonna make them free. I say bang, bang, I'm loving your own thing. Janja Nakita, kicking is him, God. God, just know that it's nothing. Rada ya mapenzi ni trusting woman, woman, woman. She be my woman, woman, woman.
DJ Big Ben. Nobody wanna give, everybody wanna take. Fine, fine girls wanna give one cake. Talking loud wants to follow one day. Onion booty wants to make one cake. Oh yeah, totori me one time talk. Totori me two times talk. Totori me three times talk. Totori me four times talk. Oh yeah, totori me one time talk. Totori me two times talk.
Yeah, I get a raisin blade for my kids. They been to me before the deal met and started kissing. Thought y'all never change. You refuse to listen. You gotta love me for who I am. Shoot to be seen. Fuck with your gym with your rock to give you cut up. But I got cut, go back in your broke cut up. Friggin' the frog, drop my core up for me, so tough. Got it, Congo, come to come, hold it, look down. But let you do the gun, share it, I be chillin' gun. For me, need to throw to bad, baby, make me lick gun. But it's still a gun, but quiet, I got really gun. Jump out, I still be geek out, get those guys silly, look. But quiet, Jay, be do me, I let that sweat, sweat. Cause I let you love me, total, she's next to her. Look, Benny, wanna be Mario, but my friend, bet. So my family, tobacco, but night, but she my jam, bet.
Nobody wanna leave, everybody wanna take. Fine, fine girls want to give one cake. Talking loud want to follow one day. Onion foodie want to make one cake. Oh yeah, totori me one time talk. Hola, totori me two times talk. Hola, totori me three times talk. Totori me four times talk. Oh yeah, totori me one time talk. Hola, totori me two times talk. Totori me three times talk.
Kapande gani mina benda tuizo tuta. Nistaki para zako za Anyazi baby girl. Watu kapande gani mina benda tuizo tuta. Nistaki para zako za kireza reza. Mina benda tuizo tuta. Anyazi baby girl. Watu kapande gani mina benda tuizo tuta.
Nistaki
para zako za kireza reza. Mina benda tuizo tuta.
Chachisha, ochungulo familia badilisha.
DJ Big Ben,
natoka Saudi. Mr. 8 songs imewashika. Nairobi recall 911. Dimure uku jijindi anawateka.
Anyazi baby girl, watoka pande gani mina penda tuizo duda.
DJ Big Ben,
marazako za kireza reza mina penda tuizo duda.
Follow at Big Ben Kenya.
Watoka pande gani mina penda tuizo duda.
Nikulambe kama guru, nicheza kama guru. Nitoke mbele yako kinicheki kwenye mbulu. Natetemesha jiji bila loni ya faulu.
Rasli pata kubole ni mimi wa mabulu.
Eh, na baby ni nadamu ya shaka zulu. Nashikwa na malwezo kitingisha kulu kulu. Machali wala ngata na mademu wa buru buru.
Wote wanataka tuku hama kikuzuru.
Pilka pilka za maboy wanati ni kuleta zogo dunda. Sele pilka pilka za watana shati ni kufika bei ya zuza. Pilka pilka za maboy wanati ni kuleta zogo dunda.
DJ Big Ben.
Pilka pilka za maboy wanati ni kuleta zogo dunda. Sele pilka pilka za watana shati ni kufika bei ya zuza.
Ndizi inapenda duda imevimba. Pepete yo kitu kama kimachine gun. Takupiga tombstone kibatista. Dictate iyo haga kama Hitler. Bampa yako nyuma inakaya bima. Nilidhani ata umeweka filter. When you painting girl, kaka mila. Body yako ni ya rimsi ya fielder. Siku hizi muna nita Alejandro. Jama anapenda duda na scandal. Light skin, BBW waku handle. Ochungulo tukulika.
DJ Big Ben.
Itabidi wameanza kuwa humble. Siku hizi manze standard zili double. Haga tunadil nazo zina bubble. Eh, kujani kusample.
Anyazi baby girl, watuka pande gani. Mina penda tuizo duda. Nastaki para zako za kireja reja. Mina penda tuizo duda. Anyazi baby girl, watuka pande gani. Mina penda tuizo duda. Nastaki para zako za kireja reja. Mina penda tuizo duda.
Itisha mzinga bana ziki come to Rory. Hakuna idha youth man we to Rory. Oldi kabisa to Rory.
DJ Big Ben.
Meda ofisi to Rory, to Rory. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Simama kwa migu, rusha mikono juu. Nakangonya kama nyai sanza tuku banju. Hey, ushageuka umeshika tu ukuta. Cheki tu kwa kichwa umeshuka tu matuta. Na vile nyuma umejaza tu mauta. Ni kwenye mkono hadi mdomo niko luta. Kama zimeshika tu wakuna wachilia. Mademo wakika mtu na wapandilia. Sare yetu be tumegaramia. Chiki masa tumesha telewa. Sasa nani ata drive na tumesha lewa. Hebu chunga ama demo naweza kupora. Tu wengi wa ukondani ni wako. Chiki sasa tu zime nice. Iyo glass yangu niongeze zile ice. Na juo nitabiki toka sasa mpaka night.
Itisha mzinga bana ziki come to Rory. Hakuna idha youth man we to Rory. Oldi kabisa to Rory, to Rory.
DJ Big Ben.
Rory, to Rory. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Odo wa muranga ame come to Rory. Makek zikisha mbura tina to Rory. Nix na kindogu zitu gorokie. Atabiko adimu ni kurori. Kama dhuga fiti mina riada. Nakaita bidi minta city adi wada. Kama huru towa kutu adi nkio jaba. Nyorea miya bana tambu wala wama.
Itisha mzinga bana ziki come to Rory. Hakuna idha youth man we to Rory. Oldi kabisa to Rory, to Rory. Meda ofisi to Rory, to Rory. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
You got the keys to my Jeep. This is Tika Sana Mrembo, hini stick shift. Ignition, baby fools.
Follow a Big Bang Kenya.
Accelerator, speedometer. Kusereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kusereka, speedometer.
Busy, blase, blase. Unajitu na uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukiseki nda kuroga, you be my honey. You say you want me, oh you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby this, baby that.
Deep, you got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, baby full speed. Skid. Accelerator, speedometer. Kusereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kusereka, speedometer.
Kakuku ni ndege, uh-huh. Basi samaki ni meli, okay. Kangoma ni genge, kwa mikrofoni mimi mkali, yeah. Utanipata na my boys nikikata maji. Kwa dunda sipendi vita jona watiaji. Nikiserereka, napenda ndogo hiyo na ndimu na jagi ya maji moto.
You got the keys to my Jeep. Usistuke sana mambo, hii ni stick shift. Ignition, baby full speed. Skid.
Playboy, I said play, nigga.
DJ Big Ben.
Messing up makeup. You blowing up a phone. She ain't trying to pick up. Drinking out the bottle. Lena with a model. I throw 100 racks up. She think I hit the lotto. Riot with the wolves. I ain't talking Minnesota. Shorty coming over. Go and bend it over. Let me flank on it. Put a drink on it. Heard you a freak. Put my name on it. Montana.
Follow at Big Ben Kenya, DJ Big Ben.
This little girl by the name of Anika. With my body, she a pull of boys when a freaker. Brother and I boo a baby, doing the most. If I look at his friend, he be gripping the toes. So I took him to the crib to kill him with it. Put my legs behind my head, I hit the ceiling with it. When I put it in his mouth, I couldn't believe it. He looked me in my eyes and said he wanna breed it. Pasa, pasa. You ain't got no wings in me, casa. Big fat pussy, Mufasa. Hit up Green Acres, hit up Hughes Plaza. Some of them said I'm gully, some of them said I'm buzzer. Nah.
Aluta, pate best na my boys to me chill to nakata mizinga. Aluta, na my dem on the cam na na to na kuanga girimba. Aluta, na my wetete boss utabaki umelola. Aluta,
DJ Big Ben,
na my dem na my fans on the base wa mazoza. Aluta,
ati from zio cam ni aluta. Atirien za ponyoto ni mafuta. Shikisha njitendo windi zenge usupa. Uliza guashi wa beba na mashuka. Leto storo ndio ni kuchome kipona. Ngore odi ndio ni kushe ukiponwa. Rungu yangu sutabaki ukishonwa. Pige monju ndio ashikwe na homa. Hini tension na itaji kuseti. Mangios wako wengi na itaji kumedi. Bash ni ya waras chui ni kue kipedi. Kauna usoro chui ni kue kependi. Bashi kwa fine chui ifike weekendi. I was super water now I pick up
parking.
DJ Big Ben.
Pate best na my boys to me chill to nakata mizinga. Aluta. Na my name onki kam na na to nakwanga girimba. Aluta. Na my wetete boss utabaki umelola. Aluta. Tuko jing na my jam na my fans wako bezwa na goza. Aluta. 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 Lompaka aluta, aluta, aluta.
Follow Big Ben Kenya.
Aluta, aluta, aluta. Lompaka aluta, aluta, aluta. Vimeshika aluta.
Oya washa tukiban, zilivuke kata dam. Jicho nyanya tuna gang, tuna kaka Taliban. Mwite kani fan, pewe cake, tuna jag. Rombo sewe na madam, asifuate Babylon. Position can in the shakanisan, casual twitch position can in the shakanisan, casual twitch position can in twitch position can in the shakanisan, casual tender canisan.
Father give you permission.
Call police and tatipata agakan, nina damu livakan, kunita koli haram. Shoot to the sun, sila zimo kwena gun, fanya sele uko yang, chore story zama kwang. Stick to the plan, niko loyal to kwa farm, kani for me a dona kam.
Kani bajo nita kam.
For me a dona kam.
Kani bajo nita kam.
For me a dona kam.
Kani bajo nita kam.
DJ Big Ben.
For me a dona kam.
Kani bajo nita kam.
Pate best na my boys to me chill to nakata mizinga. Aluta. Na my game on the cam na na to nakwanga girimba. Aluta. Na my wetete boss to sabaki umelola. Aluta. Tuko jing na my jam na my fans wako bezwa na goza. Aluta. 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 Lompaka aluta. Aluta. Aluta.
DJ Big Ben.
Aluta.
Morangani may come Namandom, Zitirin in a city, Zimetokangong, Tina Wabo was in Padaminica Saddam.
Follow a Big Ben Kenya, DJ Big Ben.
Pigomboko, Pigomboko, Chazoni Haram, Pigomboko, Pigomboko, Pigomboko in a Rungunani Tam.
Haram.
mashada kani mento. Unangawa madam ni kani dento. Naziaminiani na nguvu bila njugu. Unastuka na utadoshwa na kirungu. Geusle queen amechezea madudu. Nako dudu na nyuma anatundu. Toka green ni na jabani kuchom. Ni kusetie kichom. Ni kurolie kindom. Ni kuchambue kifom. Ni kumangie kicho. Ni kudarue before. Ni kuzamue dufo. Pigwa mboko. Pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchezo ni haram. Pigwa mboko. Pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam.
Chupa kuchupa, tobi nekane vin kuba, kusaba tofuka yuda, chagala kunyumiru awasi wenjuba, lwenzi funye lwenzi yanze, nibi okutele kambiganye, genko zesa manyigange, newe mumpito muyane. Nandada, menafala nataada, babala banje pan mebada, mekwasa nebada, atenga sisaga, disa new ya megoada, atenga pull up, ate tompa mochupa, put the drink in a and the ice is in a progress and no letter most size and no we can do it for the Kobe can now you know okay letter chupa kuchupa tobi lekane vin kuba kusaba tofuka yuda chagala kuni milwa wansi wenjuba lwenzi funye lwenzi
are you ready
DJ Big Ben.
Are you ready? Are you ready? Nikuje. Nikuje.
DJ Big Ben.
Tunasonde koteja kuna soke. Situ charge kwanza nishalipa token. Charge smartphone sina pin dogo. Kuna mango kona hapa mindio jogo. Niko na idea, chungo utaingia. Si raisi uliza adinadia. Makunyeto saka unadhiki. Na mange usu wako mashabiki.
Ikikata there is no regretting. Tuna switch back to factory setting. Na mindio takwa izi factory zenyu. Na waka casta so mashori zwenyu. Wameni fuata mta, wanasoma menu. Wameni patanjana dishi chakula zenyu. Leo ntaisondeka na hapa ndio venue. Chapati kalia mini kicheza na ndengu. Onyesha yombegu. Misi kitabu. Siyazi someka, sipigi kabu, siyazi chomeka. But bado naisondeka mpaka che, naipiga na naipiga mpaka ilie kama fe. Back up the place kama mende kwa giza. Bless all of y'all iku na mkuna
mjuchis. DJ Big Ben.
Let's pretty face with the bummy of figure. Leon kisondeka kama mpira la liga.
Tunasakusha mitambo, yeah. Tukizi peleka worldwide. Hey, and I boy fanya mambo. Yeah, we pray for your long life. 69 boy. Wasani mpaka lini kukali wachini. Our whole lives on no. Roundy he make am kuwa komesha. Roundy this to make am kuwa somesha. Tunasondeka. Tunasondeka. Hey, domo domo mpaka lini. Usubishane na nyanya yao. Naboesha. Tukisondeka. Tunasondeka. Tunasondeka, tunasafisha mitambo. Tunasondeka, tunasondeka, naii paka ngambo. Tunasondeka, tunasondeka,
our pleasant kings.
Tunasondeka, tunarekebisha. Alejandro, fisi, 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 fisi. Alejandro, fisi, 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 fisi. Pima miti utajua nyamuloja. Shot na kupea moja kaya Drogba. Kinyama nyama itabidi umengoja. Kuna line oja piga ata oda. Uliota na kitu inakaka nyoka. Haina macho lakini inakuona. Inapenda kuingia na kutoka. Inapenda joto saya mboka.
Kepo wanadaya na nidai na hana ndaye etelipe uba.
Tunasondeka.
Kwa DM wanakaza na nisend news. Zone boobs na madhuda. Behind the scenes ni mekari a lot. Napiga matatu kwenye parking lot. Mbele mbele na wapita na force. Sidigi nyuma niwe chumbi kama bibi a lot. Sikuli do ni kusev ni waishamba na manga. Kwa boda na nyandais na jua luku ni bamba. Kwa rapo ni pegrodo vile ni mewabamba. Nikemi uno and you know vile na wapanyanga.
Tumependa sana mikiki na mambo ya dunia. Mambo ya kujaza maji ndani ya gunia.
Tulia vulia, lazima kuya ogea. Ujana ni moshi, ndo mana unavutia.
DJ Big Ben.
Juu hakuna wakulinganishwa nawe. Ukitingisha kiperiti, chunga tukulipu waparuti mama. Niani ile ile, asili mia vile vile. Ujana wambona uje tule leo, watapiga vigele gele. Na kesho wakusulubishe, lazima tuwarekebishe. Ndo mana tunasondeka.
Follow a Big Ben Kenya, DJ Big Ben.
I will never forget. Drop me your pen and our location. Stack your stories, I see mumu. Stack in my conversation. Stack. Utani pata kwenye gate. Kama ni appointment, you know that I won't be late. Nope. This story najua well, not late. So katambe mkumbili, sote tu participate. Take a selfie.
Leo ni me come ku get down. Leo ni me come ku get busy. You've been on my case for a while. But baby, I am not that easy. I'm feeling some type of way. Nishike kama siku za mwizi. Tupige kama gym tuko tizi. Nipike kama toke mandizi, yeah. Today is your lucky day. What you gonna do now that you have me all to yourself? So come and get this before we get down. Get down to business. Be a selfie. Baby, na my lover. Do a selfie. Number one lover. Be a selfie. Baby, na my lover. Do a selfie. Number one lover.
Maisha ni mojo atan bambisho. Nasema uko saa. Wacha ni hakikishe. Young wild and free. Kijana na PD. Usijinyime cha ufozi. GNC. Leo ni leo. Jiachilie. Jipigie kifua. Jiaminie. Chukua selfie mtu wangu. We tesa. Kwanzia ngoli ya juu. Inaweza.
One touch away, it's my type of night, you're my type of lady. Fast life, we vibe like we ready. Act like you're mine, act like we're living a fast life.
Tunaenda prom, titi mtiti all along. Nime notice your form, miko fiti tumebond. Sa tunengia zone, utishike isha go down. Kwa DM leo perform, na umemi ya.
Mimi na malaba. Mimi na malaba. Number one lover. Mimi na malaba. Number one lover.
Machozi mefokasia lawan suna sit on. Suna juanga nupazia siya tinko na mission. Hapa ingine ni nao na siya pando na belong. Umeni like for long. Style fresh, sexy, smelling my cologne. Usha chukua self, you go ready now, it's on. You know you the one I've been looking for.
Are you the one for? I've been looking for. How come a little close because darling more and more. Ooh, yeah. And no doubt I could talk a talk. Cause he let my feelings like his honey's honey panda panda.
DJ Big Ben.
Leta niseti kitu kwa ni boss siko ni. Kaende juju chini chini we na mi. I make decision, change position.
Wana kupiga selfie. Mimi na malaba.
Only one Delo.
Number one lover.
Only one Delo.
Mimi na malaba.
Delo. DJ Big Ben. Jagged Day on the beat.
Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji kisha lipuka. Punguza yopupa. Tupa kwa pipa. Mini na kipaji na jomna bambika. Kama nilite guni pato mepika. Kama weni maiguni pato metisha. Sura za mababu mazezi na tisha. Na kama wezi moni tabidu na pisha. Ikus inatupa siyezi fika bei. Kus inatupa siyezi fika bei. Kus inatupa
siyezi fika bei. DJ Big Ben.
Kus inatupa siyezi fika bei. Heri shike mafuta nijipige daily. Nikisaka shimo ya kunitole mabedi. Maziwa iwe fiti kutoka kwa hizo jegi. Mini mauru bila katapila baby. Unacheza na yombulu, unacheza videli. Atukia mini mungu bado utadedi. Hii ndo ufale ilfanya sigeo zangi pedi. Chupa kuchupa, tupa kutupa. Pigia hiyo shasha, dizina lipuka. Itamuru sashu, zinae kabuka. Ugamuru dash, piga brother ya luta. Sema team siku sako, joa inatisha. Ukiwa na wakando, utaki kapicha. Ukiwa yule wako, mazuna chatisha. Chupa kuchupa, tupa kutupa. Nina saka ganji, kisha lipuka. Pumbuza yopupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji na jom na pamika. Ukondede na yo mazejo ni noma. Nataka ni kushike kama homa. Bila takoma. Kama ni noma ite basi noma ngoma. Kama ni ngoma noma ite basi noma. Only one delo wakicheki wanakonda. Only big things alishika anakonda. Nina washa koro na mambanga mina bonda. Mina cheza solo nina right ya na donda. Wabebwe wabebwe
DJ Big Ben.
Kama 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 nimesonga usidunge black blue black joto wanapiga nduru nimeshinda loto wanasikia wivu nimeshika toto na akienda chini usikose mboto tupa kutupa tupa kutupa mina saka ganji kisha nifuka punguza yukupa tupa kwa pipa mimi na pipa jina chomna papika penje imeja
for the summer, your body language Tropicana, private jet we can fly to Bahama. Lots of me chains on your waist.
Hiya,
you better than my ex.
I got the room party, you can be my guest.
Hiya, I wanna feel that taste.
Do you like it when I whine it? You wanna pull it right behind it? Feel the wave coming right in. So get too close. I'm a killer, baby, no lies. You know I can change your whole life. Burning like a wildfire. So get too close. I can tell you all love. Say you only wanna top ya. Ain't nobody want like
Big
me
Man.
But my love ain't free. Been there. Hit it, hit it. Don't stop. Bring it, bring it. Body on lock. Feel it, hips tick tock. Get it, queen, that's me. No time for them basic beats. When I'm done, you're gonna miss me, yeah. What you want, baby, I'll be your number one. Nothing can beat me, I'm in charge. Listen to me, yeah, me, yeah.
Oh, baby, show up in pepe. Oh, baby, pepe. Oh, baby, pepe, pepe. Oh, baby, santa, pepe. Oh, baby, show up in pepe. Oh, baby, pepe.
Reciprocal.
even though una know say I special. Anybody, when no one to search it. Anybody, when no the carry body. I can't something, and I can't something. Go back to belly, belly, I can't something.
You want your bed, you never walk. Should not be cause me self, I never talk. I look you, they laugh, you go. I know say the time go come, mama. I know say the time go come. When you look go fit the line, oh mama. Mama, mama, life not done by God. Whether you like or not, go by ginger, me a biscuit, let go pass. So yeah, keep me jack on, bro.
Anybody, when no one to search it.
Zangu kama embetoto, nitakupa mpaka uzirai. Hili penzi sila kitoto, utabaki umelikubali. Taratibu bwana mkunaje, leo na shegi kini kiminaje. Joni ongeze, ikamate usilekeze.
What's up, people? This is your girl Nadia Mukami, and you're chilling with DJ Big Ben. Keep it locked, straight up.
DJ Big Ben. DJ Big Ben.
Nadia Big Ben. Tamu kama embetoto, nitakupa mpaka uzirai. Hili penzi sila kitoto, utabaki umelikubali. Taratibu bwana mkunaje, leo na shegi kini kiminaje. Joni ongeze. Ikamate usilekeze. Nauliza niongeze. Ikamate usilekeze. Basi kamate yo.
Ikamate, ikamate.
Kama mependa ikamate yo.
Ikamate sana. Ikamate yo.
Basi kamate, 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 kamate.
Tamu kama embetoto, nitakupa mpaka uzirai. Hili penzi sila kitoto, utabaki umelikubali. Taratibu bwana mkunaje, leo na shegi kini kiminaje. Joni ongeze, ikamate usilekeze. Nauliza niongeze. Basi kamate yo.
Ikamate, ikamate.
Kama mependa ikamate yo.
Ikamate sana.
Ikamate yo. Basi kamate yo.
Ikamate, ikamate.
Kama unaitaka ikamate yo.
Money go there for madam to cook up on
man go do? Wetin 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 man go do?
DJ Big Ben.
Wetin man go do?
God that they savvy, no go let my blessing to pass me. And then me no go laugh me. Make the money chill and relax me. If the money day we go fat yo, I go beat the life for the party yo. We go be launching a magic. Call me Jasmine, abracadabra yo. Waka waka no rest yo. Waiting man go do. Money go day for madam to cook up bono. Waiting man go do.
DJ Big Ben.
Every guy's host go. Waiting man go do. When money come he go. Yeah.
Follow at Big Ben Kenya, DJ Big Ben.
What I be do to get your love? Girl, I don't give you all I got, but you nothing know for you. Show you fire me, got a pot of love. Now I be say I don't be getting off of you. Yeah, waiting be done, nothing I can't do for my baby Anytime when you need me, come to me, my shawty, roll it. Waiting be done, nothing I can't do for my baby My shawty, oh, they my baby, say you there for me.
Follow at Big Ben Kenya, DJ Big Ben.
Hi, what's up, people? This is your girl, Nadia Mukami, and you're chilling with DJ Big Ben. Keep it locked, straight up.
Yeah, waiting me down, nothing I can't do for my baby Anytime when you need me, come to my shawty, waiting me down, nothing I can't do for my baby
She want a bad man, look it up. Never seen one like look it up. Turn around, squeeze and look it up. Bend over, stretch body, look it up.
If you get step, you na penda easy vitu. Ebula lishe neti bado unakutu. Na mapunyeto sona juwa weni sugu. Mango soko wa udai weni ndugu. Kongo wakidai njugu security nyeti wana dai rungu treni gani acha nilidhani acha jana rungu acha flani hapa piga punyeto akikaza kani dry acha story flani za warasu akibanshada niko pin na kichingu ikani ngale acha Kristo prokata ndani ya imasha
peleke na ring peleke na ring kiki waka mwen peleke na ring zivi nyanyan peleke na ring mango kuwa kipika basi peleke na ring
niko ring na vifuata ni uwa zimeshika na vifuata ni uwa kwa the ring uyo bwana chakua shikilia bwana wea chakua
peleke na ring peleke na ring kiki waka mwen peleke na ring ziki nyanyan peleke na ring mango kuwa kipika basi peleke na ring
Karika Steph, my 3-pointer too Sifani, Stephanie wangana yangu
DJ Big Ben
Zangu wanga roundi, tatu Muhogo bigi mini mruya, mriu figa jibantu Ting-a-ling-a-ling, school bell a ring Na mindo bell ringa, na upele kana rieng Tuma pin, mejipin na makoro Naka pen kana ninyonyambu Ohoro wakuo, mwenda wakuo Inanifanya nisike kushika matakuo Hizo zakuo, jezi kufa kuo Ziko nyariangu shida hata za mamakuo
Diwa muranga na gidhike tobo Budi zangu kama kawanzango mongo Kwenye pedi wako lingo leo meno Kwenye pasto hivwa shoda ndapea neneno Sizi moga inje isi majambosho Ni dhobo dhobo dha kitu dhobo dhobo Hapa kuna zapo nyetu tango leo mbeno Nisha pita na kadim kapedi mapengo Peleke na ring, peleke na ring Kikiwa kama peleke na ring Siki nyanyong peleke na ring Mungu kuwa kifika basi peleke na ring
DJ Niko ring na vifuata ni uwa Zimeshika na vifuata ni uwa
Wa bebe, skilo, wa bebe, waskia
baby, skilo, wa baby, wasikie. Wa baby, suji baby, demi yangu anadaitu matembe. Niko fiti, nimejisete, amejibeba, usimuweke. Niko isko mabiz na manjege wako ona, amejibeba ako fine. Sura nzuri amevai, kweli nini uko high, piga mushu kue high. Ukiweza toa kutu uzirai, ukimwaga sikia fine. Kazi safi inadai, watoto wili tunadai, njoki nduta na wamai. Kwa nini uko fine, jangreto walai, uko maji haitai, chafukata walai. Tua wabeba walai, ngoma mbili sinadai.
Lani siku na nide ya kutuwa. Tua
wabeba walai, ngoma mbili sinadai.
DJ Big Ben.
Yeah. Wa bebe, skilo.
DJ Big Ben.
Yeah. Wa bebe, skilo. Wa bebe, wa skilo. Wa bebe, skilo. Wa bebe, wa skilo. That girl, she a bird and she know. Check it, villa, mini, marda, she know. Like a snake, body, girl, yeah, she go. Dogo, dogo, baby, kaki nyonga. Mina penda vile haga inasonga. On the floor, kwanza ibiti kigonga.
Follow a Big Ben Kenya.
Ni roga, umestand kama tatu tuza ronga. Na kubeba everywhere, mindo donda. Wacha kubonda, tunawatoka. Wana choka, wana baki waki slim, kikonda. Wasiye tu ma ouch to be donda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Leo makali wanatoa mpaka njere. Kari four tunakujanga na rende.
Leni siku na nide ya
kutweza. Big tune kwenye club wanacheza. Wa bebe, skilo. Wa bebe, wasikie. Wa bebe, skilo. Wa bebe, wasikie.
Leni siku na nide ya kutweza. Badala tu unasema tuja. Nasi fute mpona najua kutweza.
Big mountain, big mountain.
DJ Big Ben.
How my dem wasimame ama wainame.
Where wainame.
How my girls wasimame ama wainame.
Where wainame.
Na basi wainame. Basi wainame. Basi wainame. Basi wainame.
Follow a Big Ben Kenya. DJ Big Ben.
Hi, what's up, people? This is your girl Nadia Mukami, and you're chilling with DJ Big Ben. Keep it locked
for you.
Kingale, masiva na jitambua kwa ordinary. Kiumbanga makushota mamboko. Nakangoko nakasesa kama koko. Niaje ni champe wa makale. Suna juwa minataka tukinare. Ni wawasha ina mtakubale. Jake ndena anawasha tukingale. Nadai bong e-form nisha sare.
Leni siku na nide ya kutwang. Badala tu unasema tu tau. Nasifu dem wana najua kutwang. Akitwek boy shell anamba. Rauka juu custom za kachanga. Nikuperi baka kama gira
yifau.
Upa upa
eh.
Ai upa upa
eh.
Ai au madem wasimame ama wainame.
Ah we wainame.
Au mangeu sosimame ama wainame.
Ah we wainame.
Na basi wainame.
Nadishitali ya tarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Nadishitali ya tarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Niki chapa ni chapa nga jutina. Chapa ni chapa nga jutina. Niki chapa ni chapa nga jutina. Chapa ni chapa nga jutina.
Teki nana nani nani otero. Teki dana dandia kambie pero. Kanikus natakan kambie shiro. Nashiro ananishwa na masiro. Dia digi dia digi dia wana digi dia digi dia digi dia wana rozi kishikanga changa wana
na usijali atarangi minakimba bado gari ni gari kwa dereva na usijali atarangi minakimba bado gari ni gari kwa dereva nikichapa ni chapa nga jutina chapa ni chapa nga jutina nikichapa ni chapa nga jutina chapa ni chapa kanga jotena
Kata pika, ringa, lima lima Piga mimba, chimba, kimba pima Vimba mimba, chimba, kimba pima Vimba vimba, lima, zimba zimba Simba ringa, bumpa, vimba dinga Mzinga kinda, dinda, wako pinga Vanga manga, chada, nyanyandaka Uneza lamba, bamba, bausaka Chimba chimba, zika, banana
Na jusi jali ata rangi minakimba Bado gari ni gari kwa dereva Na jusi jali ata rangi minakimba Bado gari ni gari kwa dereva Na nikichapa ni chapa nga jodena
DJ Big Ben
Kwanza venye mechiteva Nga miudai miudai miupenda Napenda chako venye uicheza Nga miudai miudai miupenda Napenda figa fire yani dangerous Miudai miudai miupenda Napenda fanya na feel kama veteran Miudai miudai miupenda Napenda Miupenda napenda Miupenda napenda Miupenda napenda Miupenda napenda
Mbulu, luku, washa kindukulu Kam kikijani nikupige mavipoko Pale Instagram kachatisha na kimboto Venyo na wajesa minapenda mangoko
DJ Big Ben
Mbulu, luku, washa kindukulu Kam kikijani nikupige mavipoko Kam kikijani nikupige mavipoko Kam kikijani nikupige mavipoko
Follow at Big Ben Kenny
Mbulu, luku, washa kindukulu Kam kikijani nikupige mavipoko Pale Instagram kachatisha na kimboto Venyo na wajesa minapenda mangoko Mangoto malokwa kiko kwa mbosho Orosho mativa zimebunji na nikuru Kulanga mururu kika ndono juya kote Vurugu kukaba kwa kina
kwa Kwanza venye umejideba Nga miudai miudai miupenda Napenda chako venye uicheza Nga miudai miudai miupenda Napenda figa kwa ya nipenja Nasi miudai miudai miupenda Napenda fanya na kika mapete Akuta kwa nana miudai miupenda Mashaka na kote ai
Inadi with the pretty girl team. Give me your team, cause you know me own it. London the place, cause you know we born it. Mamore wakunda kas banas in my bunny. Kingale, ama shashamane. Vijiti, ama ni majane. Come na mamu nita magarange. Mange uso me te ponita zamandane.
Machine.
nipe hiyo ikuu sitambuika inakini Jose Deba ni kunyuke basilea utatika Ningoza wacha kwa koweka mna kamisi Nikithani rodi naro kisukia ni mtaro Misi fresha kwa mastingo ntakushika kilibaro Na ukianza eti kuwika nitakumwaga jeva Kugurumisha shimolo utathani mcheza pa
Weka kademu kakofiti kukula don mebakisha umbo fix ya kulika Weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki Yani Queen B Machine
Queen B Machine
Kakona Queen B Machine sema Queen B Machine
DJ Big Ben.
Machine, kwanza hizo size ya pumping